Ombaka mu parliament achekiria kazo mu parliament Dan Kimosho ayagala government yeve mu bwangu kubikabyo mwenge bimeruka obulirucha na agama ati bisinga biliwo mu ngeri emenya mateeka. Dan Kimosho asinzidde mu lutuula la parliament olwaleero n'amenya ebikabyo mwenge bisukka mu 10 nga agamba nti bino abaami bangi babikozesa okufuna embavu n'abakyala bangi. Kimosho bwati asabye Speaker wa Parliament Annette Anita Among alagire ministry ezikwatibwako ensonga eno zanguweko okufulumya olukalala lw'ebyokunywa ebyengeri eno ebitatuukana na mutindo ebyolekedde okufuuka obutwa mibiri gy'abantu.
Kutuwa lenzonge ekwata ku ministry of Obusuuzi, ministry of Obulamu ne police panga wali no call enforcement tugezeko tulabe but well list aba ministry of Obusuuzi byokunywa ki byebakiriza nti bya mutindo kubanga wafuluma ebyokunywa nga bingi ate nga emu bya bulabe ate mu kugezaako bitunda ne bagamba abantu nti bino byongera amaanyi g'ekisajja ng'abakyala basiriize entamu nosanga buli mukyala yenna yetise busatu abasajja balina mukaaga kati nekireetera n'ebirwadde bino non-communicable cancer, diabetes, pressure n'ebyo okwerabira even impotence netwagala balibitekeko amaanyi tumanye ebyokunywa ki ebitukanye n'omutindo.
Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Obesekezi Ssenyonyi obuzibu abutadde nnyo ku nguzi esusse mu kitongole ky'ebyomutindo kubanga tekikyetegereza byakunywa.
This was about UNBS and we discovered massive corruption therein. They certify products that do not warrant being certified because of bribery and so on. That report was the then executive director and we hoped that reforms would be carried within that entity. I don't know what's happening therein. I just wanted to emphasize the point that sometimes a product can have a UNBS certification which is actually from UNBS. Forget those who forge those certifications, but some could be from UNBS. But then they don't meet the threshold due to the corruption that we discovered.
Yombaka w'ekibuga ekyeshema Dickson Kateshumbwa agamye nti ng'oggyeko okukosa abantu gavumenti efiirwa emisolo mingi olw'abantu bano okukosanga bizinesi zaabwe ne baziteekane ku mikutu egiranga.
The out of the alcohol that is on the market, 40% is actually illicit alcohol, worth around 6 trillion. So this matter is not only a danger to health, but also it is costing government a lot of money in form of taxes. So it is a double jeopardy for government that you have to treat people who are suffering from the effects of this illicit alcohol, but at the same time you are losing a lot of revenue, and therefore we need to have both the Minister of, both the Minister of Trade as well as Health to take interest in this matter so that we can protect our people.
Jebigweredde nga ministry y'ebyobusuubuzi yeeyamye nti egenda kukwatagana ne ginnaayo ey'ebyobulamu okukebera n'okwekenneenya ebyokunywa bino.